Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwa muntu cyagera ku isi ndetse ko bisa naho atazigera arangira. Kuba abantu badateye kimwe, batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane. Ariko se ni gute nakumira amakimbirane? Nayakemura nte?
Ahandi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo. Iyo mvira inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango, amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga, maze usobanukirwa uko wayakemura.
Ubundi cyambere n'ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha ukuri. Iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri, ntabwo amakimbirane abasha gukemura.
Kuri iki kiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni ku 104 n'ibice bitatu FM.
Ndabasuhuje kandi mbaye n'ikaze mwese mukomeje kujya Radio Ijwi rya Amerika ivugira ku murongo w'104 n'ibice bitatu FM mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro ejo mutiwe kandi mugizwe n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera i Kigali mu Rwanda. Muri studio muri kumwe nanjye Kamira Patrick Bikers. Ariko mbere ya byose reka nangire mbibutsa icyo twaganiriye ubushize. Ikiganiro cy'ubushize cyagarukaga ku burenganzira bwa muntu by'umwihariko ku bafite ubumuga bw'ubwumatanyije, aho twavuga abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga, kuba bahabwa nabo uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga. Iyi ngingo mwayitanzeho ibitekerezo muri benshi. Mu butumwa twakiriye uwitwa Nahayo Emmanuel uherereye mu karere ka Nyamasheke yavuze ko yishimiye iyi ngingo, ndetse kandi ngo byaba ari byiza cyane kubona abafite ubumuga boroherezwa kubona uburyo bajya batwara ibinyabiziga. Naho uwitwa Mukamana Margaret uherereye mu mujyi wa Kigali wavuga ko ari bwo bwa mbere yari yumvise ko mu bindi bihugu abafite ubumuga bukomatanyije bahabwa uruhushya rwo gutwara. Undi mukunzi witwa Diogene Imana irasubiza uherereye mu karere ka Burera avuga ko ababishinzwe bakwigana ubushishozi mu kuba bazasohora iryo tegeko ryemera abafite ubumuga gutwara mu buryo bwo kwirinda impanuka. Abakunzi bacu rero, ibitekerezo kuri ingingo byari byinshi pe, ariko turashimira buri wese wagize icyo yivugaho. Indi ngingo tugiye kugarukaho mu kiganiro cy'uyu munsi ni mukanya, nimujye kure inyakiramajwi zanyu.
Ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none. Twandikire cyangwa duhamagare kuri 0728 02 3232 cyangwa kuri 0778 58 14 11. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ugadusangiza icyifuzo cyawe.
Ikaze none mu kiganiro ejo. Uyu munsi ikiganiro ejo kiraza kugaruka ku munsi mpuzamahanga wahariwe kuzirikana akamaro ka radio ku isi hose. Muri makeya navuga ko abantu benshi ahantu hose bashakira amakuru benshi ni kuri radio. Ikindi kandi hirya no hino ku isi ku itariki ya 13 Gashyantare buri mwaka haba umunsi mpuzamahanga wahariwe radio ku isi yose, nk'uko imyaka ibaye myinshi byemejwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burezi, ubumenyi n'umuco UNESCO. Muri mwaka turimo insanganyamatsiko iragira iti radio n'amahoro. Bakunzi bacu rero, ese kubera iki abantu benshi bakunda inkuru zirimo byacitse? Urugero nk'intambara, amakimbirane n'ibindi bintu byose muri imvugo y'iki gihe basigaye batangwa gutwika n'ibindi. Ese ubundi ko abantu ari zo nkuru bakunda, ibyo byaba ari ikibazo? Ibyo byose nibyo tugiye kugarukaho ndetse no kumva muri iyi nkuru yacu.
Kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo.
Hari abahamya ko inkuru cyangwa ibiganiro bigaruka ku mahoro muri rusange bidakunzwe kimwe nk'ibigaruka kuri byacitse, amakimbirane, intambara n'ibindi. Bifitanye isano n'icyo bimwe mu bitangazamakuru bikuramo nk'inyungu cyangwa se inkuru n'ibiganiro bicuruza, ariko kandi imiterere n'imitekerereze ya muntu nayo ifite aho ihuriye bya hafi nabyo. Buri saha usanga buri wese ashakisha ahinduranya urushinge ku mirongo itandukanye ngo abashe kumva ibiganiro, indirimbo n'izindi gahunda zimunogeye aho ariho hose n'igihe ashaki. hari igihe cyageze radio imwe ifite isaha ifungiraho bamwe mu baturage bakuze bo mu karere ka Gicumbi bavuga ko byatumaga bararana irungu kuko bumvaga bari mu gisano bwigunge
iyo radio yaravugaga ariko bakazamo ibintu by'ibihu kubera iminara yari mike twakoreshaga FM imwe gusa washyira mu kindi gihugu sucyumve neza
kuri ubu amaradiyo yabaye menshi atambutsa ibiganiro bitabarika kandi bitandukanye ndetse agakura amasaha 28 kuri 28
amakuru anyuranye ibintu imiziki
uyu munsi dufite radio yewe no muri telefone turazigendana
ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku muco n'uburezi ku isi UNESCO mu mwaka wa 2011 ryasabye ko hajya umunsi mpuzamahanga wa radio nuko byemezwa ko mu mwaka wa 2012 buri mwaka tariki ya 13 Gashyantare ari umunsi wahariwe kuzirikana akamaro ka radio kuri uyu munsi hibandwa ku cyo radio yakoze mu kubaka sosiyete n'igihugu muri rusange kuko bavuga ko radio ifitiwe ikizene na rubanda insanganyamatsiko y'uyu mwaka yikije kuri radio n'amahoro umukozi w'umuryango w'abanyamakuru baharanira amahoro Pax Press Frisance niwe nagize aravuga ko abona ibiganiro n'inkuru zivuga ku mahoro zakirwa mu baturage
ibintu ushobora kubivuga ariko ntiberekane ko byacitse ushobora kwerekana ahantu hari ikibazo ariko ntiwigire umucamanza ushobora kubwira abantu ku bibazo bihari ariko abereka ko ubuzima bukomeza wa muntu wamenyereye kwiyakira byacitse yate kubonye n'ibyo ashaka kuko sosiyete turimo isa naho ijya ku gitangaza makuru yite kugibyiri bubonemo itabibona rero ugasanga kubana urwanda no burundu ko imyaka yatangiye kuza yinjiye mu gihugu cyo n'ikintu kiza kugihugu ko umuntu akaza gato yabura mako kantu gatwika nyine ngo bavuge ati ariko perezida w'u Burundi yanagobetsemo akantu kuba ubuntu yimushimishije ubona byacitse bakubura cyane ariko natwe twabibaremyemo kuko burya akenshi sosiyete ni iki itangazamakuru riyihaye twabahaye byacitse ndibuka mu myaka ya za bibiri igitangazamakuru kitabaga kiriho umujenerali inyuma ngo kiba kiriho umuperezida wambaye igisirikari nyabwo nticyagurwaga byabaga bivuze intambara umuntu kamenya ikiri kuba wamugani ntawamenya
kuko inkuru za byacitse izihanganisha abantu intambara n'ibindi ari zo ziza ku isonga mu kuribwa mu gukurikirwa amahoru singingo ishishikaje Frisance arakomeza
aho rero bikagorana kugira ngo uze uvuge uti hubatswe ikiraro muri Kigali kizafasha kugabanya umuvuduko w'imodoka barabwatatu ibyo ni imishigano za leta yabikoze ariko ushize ku munzani ugapfutse hagati y'iki kiraro iyi nkuru iri kuvuga ngo muri Nyungwe barashyemo imodoka ni urugero nanze nibyo bisomwe tubona ko abantu birukiye kuri ya byacitse kutacyakintu gifitiye akamaro rubanda rwose ni ikibazo kuko igihe tugeze kuri stade yo gutangaza ayo makuru y'amahoro muri ya mahoro navuze muri rusange nyine usanga wikina
radio yakunze gufatwa nk'inkingi ya mwamba mu gutanga amakuru gususurutsa no kwigisha abantu ku buryo ibyivuze bifatwa nk'ukuri radio ifatwa nk'inkota ifite ubugi bubiri iyo ikoreshejwe neza irubaka yakoreshwa nabi nabwo igasenya Frisance niwe nagize aratanga igitekerezo cye abona ku cyakorwa
urashobora kudakora amahano yo kubwira ngo abantu bapfe nanone ari ukabica mu mutwe kubera amakuru watanze ariyo cyangwa atariyo muri ya makuru rero dutanze tanga ya makuru afasha abaturage kuva ku rwego rumwe bajya ku rundi niba unenga abantu kugira ngo bave nange kuba ngo mu bunengwe bajye ahantu ibintu biryoshye niba hari ibiri byiza ushyigikira bifasha abantu kuba bariho neza ubitangaze ubona bubashimire kugira ngo bagume kuri urwo rwego bumve ko radio vrema ugereranyije n'ibindi bitangazamakuru niyoboye umva rwose radio n'amahoro twagira radio nziza kandi tunashimira ko ku bwinshi bwazo nibura abantu bazi byinshi cyahantu umunsi baganira n'umuntu atse bamenye ibyabaye niyo ati ntabwo mvise radio runaka kugira byinshi bitanga na byinshi byiza bitanga byinshi bifasha rubanda
cyo gusa prote inzobere mu mitekerereze ya muntu aradufasha kumva igitera mwene muntu kumva ashishikajwe n'amakuru ya byacitse imidugararo amakimirane n'ibindi
amateka y'u Rwanda cyane cyane ubutwari bw'abanyarwanda kera bwashingirwaga ku bitwaye ku rugamba ikivugo cyakivuga ko ari itikura ko yayesheje ingogo n'uyu munsi hari abantu bumva bashishikajwe n'inkuru nk'izo ngizo za byacu barwanya igihugu cyatewe bitekereza rero yabaye umunyamakuru ntabwo azatanga inama zubaka amahoro ahubwo we icyo azakora ni ukureba ibitagenda nagereranya ibitekerezo ya muntu n'urupapuro rw'umweru wandikaho ibyo ushatse ariko ibyo wanditseho hari igihe bigorana kubisa uwumvise ibintu bibi bigasiba bya bindi byiza yarasanzwe azi agendera mu bibi kandi akagendanira ko iyo rero ntabwo navuga ngo ni kamera idakuka ahubwo ikintu nanone psychology kuma kijyanye n'imiterere ya muntu abahanga bavuze ko kubera ko abantu turane igihe gito ya turi mari igihe gito kwisi igihe cyose tuba dushaka ibintu by'impinduka kandi ibintu bizamuranga amaranga mutima y'abantu nibyo kenshi bizamo ibyo byose bitatuma bubaka amahoro kandi umuntu nyine kuko ari mwe mu marangamutima ayo marangamutima yazamutse hari igihe umuntu agendanira
inzobere mu mitekerereze ya muntu kandi asanga hari igikwiye gukorwa haba ku banyamakuru ndetse n'abumva radio muri rusange
radio nayo ikeneye gucuruza ariko nanone reka twe guha agaciro inkuru zisenya ngo ziba arizo zijya imbere ngo kubera ko zicuruza ahubwo turebe se nitumara kwangiza abantu nibwo tuzacuruza tukunguka byinshi wowe gucuruza ukaba ucuruza wangiza abantu icyagirira akamaro abaturage noneho akaba ari cyo utanga kandi gishobora gutuma habaho amahoro arambye bya bindi by'intambara bya bindi byo byose izo nkuru zose zimeze gutyo zangiza kugira ngo ntabwo zatuma habaho progression y'ubuzima y'amahoro ndetse n'abantu ngo babone ubwo butunzi baba bakeneye abasomeye inyamakuru n'abatega amatwi radio twumve amaradio atandukanye ibyo atanga ariko tunahitemo abatanga ibyiza byatwubaka bari byo dukurikira
urwego rw'abanyamakuru bigenzura RMC rugaragaza ko ibitangazamakuru 210 mu Rwanda aribyo byanditswe mu buryo bugenwa n'amategeko mu Rwanda muri byo amaradio na televiziyo bibarirwa muri 65 bifite icyemezo cy'urwego ngenzuramikorere rura ubwiyongere n'ubwinshi bw'itangazamakuru bugeze kuri 87 n'ibice bitatu uruhare rw'itangazamakuru mu guteza imbere demokarasi n'imiyoborere myiza biri ku kigero cya 85% iterambere ry'ibitangazamakuru n'ubunyamwuga biri kuri 62.4% no kugera ku makuru bigeze kuri 77.8% baba inzobere ndetse n'abamaze igihe mu mwuga w'itangazamakuru basanga uruhare mu kubaka amahoro byarushaho kubaka ababumva muri rusange genda ishimwe mu kiganiro ejo
arakoze cyane mugenzi wacu onore kutugezaho mu nkuru uko bihagaze twimviye ko radio ifatwa nk'inkota y'ubugi bubiri iyo ikoreshejwe neza irubaka ariko iyo ikoreshejwe nabi irasenya nk'uko umukozi w'umuryango w'abanyamakuru baharanira amahoro Pax Press yavuze ko hakwiye gutangwa amakuru afasha abaturage kuva ku rwego rumwe bajya ku rundi reka dushimire n'abaturage bo mu karere ka Gicumbi bagaragaje ko bataba batumva radio kubera ko niyo bakura amakuru yabo nyine ubuzima bwa buri munsi sibyo gusa kandi turanashimira inzobere mu mitekerereze ya muntu Choza Prote yagaragaje ko ibyo wumva bigira ingaruka ku mibereho n'imitekerereze yawe ese wowe dukurikiye n'aya makuru cyangwa ibiganiro ukunda gukurikira kuri radio yawe uratubwira impamvu uratubwira n'icyari cyo unyuze kuri 0728 02 42 92 cyangwa se 0728 58 14 11 sawa gusa kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga wahadusanga ukandikamo ijambo Ejo Youth Echo kuri Instagram, Facebook ndetse na Twitter dukomeje n'ikiganiro cyacu tugeze muri wa mwanya mukunda muri benshi dukurikira n'ikinamico yitwa Ngira Ngo Ngire aho tugeze ku gace ka 21 dukurikire
imvira igice cya 21 cy'ikinamico Ngira Ngo Ngire duherukana rugamba afatanywa peteroli n'ikibiriti akiregura avuga ko yashakaga gutwika butike ya Gilbert mu buryo bwo guhorera Valentine ariko kandi bari banafite gahunda yo kujya gusanira umunya cyanze igitishoboye ubu bimeze bite nimukurikira umukino
Mon chéri Gilbert.
Oui bébé.
Fatiki noneho?
Ufite uburenganzira bwo gufata icyo ushaka cyose muri boutique yanjye. Kandi haramandazi, haramabiswi, haramabombo ndetse n'amaji.
Ah, ibyabana wa. Abizi nikundirikiye. Noneho kutafunzira abaye iki?
Nagira ngo mbanze menye nimbuje kugira icyo guru gahita utaha. Cyangwa uje kunsura no kunganiriza.
Wabona amahera kugura ibintu buri munsi? Nari nje kukwirebera no kukuganiriza.
Wow, ntiwumva se ahubwo.
Ese, wamenye ibyari se sheri wawe?
Ah, ari se muzanye ute mu biganiro byacu se sheri. Ko ntabikunda rwose.
Sheri basi sheri, nashaka kuvuga ex wawe.
Yakoze iki se nubwo nta matsiko menshi mbifitiye?
Inje mugakundi kabanyacyanzwe kashinje club de danse. Gora shaka ko twaje duhura tukerekana imbyino z'iwacu. Aho ushaka bakabyi.
Apo biramureba namubwira iki? Gusa sheri, ikibi nuko ari we wabo birimo. Gusa iyo club nizigera ishinga imizi nkiriho. Ikibazo nuko ntazajya amenye byayo ngo mbona mera mbakoma mu nkokora.
Humura sheri wanje, najya mbikumwiyanze ngo amakuru. Zana gufasha kwishyura hasa ahubwo.
Aha.
Ushaka abandi se bazadufasha?
Niwumva ahubwo. Umufasha ni wowe rebe. Nkunda ko nterukikiriza muri byose rwose sheri.
Sha nta kuntu ntagufasha kandi nkukunda bogere wanje.
Wow. None se nkinga boutique sheri?
Ariko se Valentin. Ubwo kunda kare umwanya wose birakumarira iki koko?
Ntabwo nakora kare
yo. None se kuko inzira yose utavugisha. Kuva ku ishuri kugera koko. Ubiye na gucokoza twari kwenda tugera mu rugo tarana mvugisha.
Ntabwo nakora kare yo kandi ngutekereza
ko. Ngutekereza. Kuri
yawe kirazo cyane. Ngutwika. Ngutwikira mu mugenzi wawe. Kandi sone yo kanagenda na Petero n'ikibiri cyabigize byatari nkarikira.
Yego ibyo bagukoreye byarambabaje Valentin. Rero umuntu atabaye isomo bazabikorera nabandi.
Ndabyumva ibyo bakoze si byiza. Kandi byangize ingaruka zitari nyinshi.
Yego pe.
Ariko ibyo kwirwara sinigeze mbitekereza mu mutwe wanjye. Ibibazo bikoze bakagufata warangiza ukavuga ko woherejwe na Valentin. Urumva utamusubije mu kanya.
Basi mbabarira kuba wabifatanya.
Bivuze ngo utazakora uko ushoboye sindi gufatanya. Ruga, twe twirirwa dupanga gahunda zo kurwanira amahoro muri utu duce twacu twari dutatu. Yesu gaye hari umutekano uza gutanga ibitekerezo byo kuyaharanira warangiza ugaca inyuma ukayasenya koko. Uzayarwanira utugifite abantu runaka udakunda. Uzayarwanira ututifitemo umutima wo kubabarira koko. Bose ntibazi ko turi kumwe muri club de danse. Bagufasha urumva batavuga ko club yacu ari iy'ibyihebe se. Ukaba utwiciye umugambi.
Valentin, babara ni ukuri sinzabyongera. Sinzongera no gutekereza kuguhorera. Kuko guhorera watanze imbabazi, ubucumuye byikubye.
Ese ubundi vuga aho kwihorera watangiye urugamba rwo gufasha ababyeyi bawe bagahindura imyumvire bafitiye abanyamutende n'abanyarwanda kuri iyo nzu.
Rugamba asabye Valentin imbabazi koko se ubu ntazongera gutekereza kumuhorera. Iki cyifuzo cyo kwigisha ababyeyi be kureka urwango bafitiye abatuye mu nkambi ya Mutendere na Rwakayuzo se cyazagishyira mu bikorwa naho ubutaha.
Nizere ko mwaryowe n'agace ka 21 kicana n'icyo yitwa Ngira Mugire. Nshuti bakunzi b'ikiganiro ejo, tugeze ku musozi w'ikiganiro cyacu, bibutsa ko uyu munsi twagarutse ku munsi mpuzamahanga wahariwe kuzirikana akamaro ka radiyo yibandwa ku nsanganyamatsiko ivuga iti radiyo n'amahoro. Aho twumvise ko radiyo ifatwa nk'inkota ifite ubugi impande zombi, iyo ikoreshejwe neza yubaka, ariko yakoreshwa nabi igasenya. Ikindi kandi twongeye kumva ko ibyo umuntu yumva bigira uruhare ku mibereho n'imitekerereze yiwe.
Wakoze kubana natwe uyu munsi. Wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, watwandikira kuri 07/28/2/32 cyangwa se kuri 07/28/58/14/11. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ijwi Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe.
Ndabashimiye mwese twabanye muri iki kiganiro mwari kumwe nanjye Patrick Karemera. Nizero Crispe yari ku banga bw'ibyuma mu gihe Nadine w'amahoro yarahagarariye iki kiganiro. Mukomeze kuryigwa na gahunda za Radio Ijwi rya Amerika. Tuzasubira ubutaha. Ciao ciao.
Bikemurira ibibazo nabyo mu buzima bwa buri munsi.
Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwa muntu cyagera ku isi, ndetse ko bisa naho atazigera arangira. Kuba abantu badateye kimwe, batavuga ururimi rumwe, cyangwa se badakora bimwe, bishobora kuba intandaro y'amakimbirane. Ariko se ni gute nakumira amakimbirane? Nayakemura nte?
Ahandi wakura ibisubizo by'ibi bibazo, uretse mu kiganiro ejo. Iyumvire inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango, amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatego kamwe, ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga, maze usobanukirwa uko wayakemura.
Ubundi cyambere ni ubwumvikane, kandi bikaba kuvugisha. ukuri iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri ntabwo amakimbirana abasha gukemura
kuri kiri kiganiro ejo kuri radio ijwi rya Amerika ni kwijana na kane n'ibice bitatu FM
I'm gonna make it through.